Jahani kumbe doria ni tamu mdomoni harufu puani usuna uzio ya chumbani wayatoa dhani achani upete ni upete ni sijio la chuya achani abwage ni abwage bubu sijazoea achani upete ni upete ni sijio la chuya achani abwage ni abwage bubu sijazoea. Yeah.